Fuego, fuego.
Welcome to the fire department.
The seductive, what up?
Check my from
Frisky MC.
Samba so.
We don't call it a taco.
Balangi.
Olo to my taco.
Balangi.
Olo to my taco.
Balangi. Nga ukwani sa kunyanga nyama mi penda.
Taco ni taco.
Penda. No chibuku, no peace mutoloshi every time I look. I'm sliding in your DM, I like what I see. Pochaya kaloshon ya my fantasy. Size don't matter, as long as inyanganya. Tandala I see it vis-a-vis baby vwambana. Let's go head to head, monga chabeni mabandana. Guess what I'll give you, ngati kweni choka nkuka banana. Baby your booty, that's your superpower. Ngakufa keku mugaka wakateko masawa. Fashion not sana, ncha picture Beyonce. Focus in the backside, ndiye kuli voice.
Balange, tulange, vilange.
Nga ukwani sa kunyanga nyama mipenda.
Tako ni tako.
Fondeli Pugunya, Pando Panafika Kanongola Fukunyuka. Don't tease me about no end of a finina. I burn like a fire, catch a fire, cool it to do. Gatuaba Fueca Fueco, Queco Cabo, Queen Pibi, Elisango Seca Seco, Fila Waya, Wata Pili, La Panda Popole Seca, Gana Wamba Cucu, so well, I go when I take it, check it, Pepi, Wamba Queen Penna, Kalumba Feni, never buy Mille Bode Basini. Fondeli Sesha, Lady Lati, wanna marry me. Bang is end up on Mufola Boss Cabili, no type Yabakulu Mulika, Mokuza Cabili.
Olo ipisike mchitenge, ise ma expert timaona.
Tako ni tako.
Bena bakonda thick, bena ngo slimu, but in a kaleza I don't mind.
Tako ni tako.
Ben, yeah, ben. Ben.
Tako ben. Ni tako.
Ben.
Tiswa.
Ben.
Ise ni soche.
Ni mafuna ita tepe inga kusalise ku heaven. Tie mami bende paka upange na seven. Bagai gai gelo muleke na vine. Nga tiafu na adamfunuke monga malegen.
Tako ni tako.
Ivos visa kachinja po, as long as vidi pa chupi pako. Chako ni chako, uwauze na wanzako. Beauty iri kuchako.
Chako ni chako.
Weda unkare la simo, chako no biki, baby.
You should just know how to tweki.
Tweki, na kuziba chabe moe jumbela. Uzao na bagai jiwa wazambo kurwi. Nikuziba cha moe nyanga nisila. Kweke, nishi kwa sila hapo, wabati angani keki. Olo wakuse kati yako ni ya feki. So what?
Weda unkare na chako.
Balangi.